kila kipaji mia, nikiwa na Soweto kesi kibodi. This is DJ Soweto and the mix.
Wangu ma, na kukwe shima, siyo mshuma, ukawaka ukasima. Wangu ma, na kukwe shima, siyo mshuma, ukawaka ukasima. Wangu ma, na kukwe shima, we siyo mshuma, ukawaka ukasima mama. Wangu ma, na kukwe shima mama. Zangu kinyesi ulifua ma, we umenilea mpaka leo nimekuwa ma. Nguo zangu kinyesi ulifua ma, nenda mbele siwezi kurudi nyuma ma. Nikijana nazidi kujituma ma, nenda mbele siwezi kurudi nyuma ma. Nikijana nazidi kujituma ma, we nikikosea nitaomba msamaha ma. Nitaomba msamaha ma. Najua shida unasopitia, ila na kusitu mama vumilia. Tabu unasopitia, ila na kusitu mama vumilia. Ona I love you mama eh, mimi nakupenda sana eh. Ona I love you mama eh, mimi nakupenda sana eh. Ulihakikisha mpaka shule naenda, kiukweli mama nakupenda, mama nakupenda. We mtoto kwa mama siku zote akuwe, ulinipa chai we kila asubuhi. We mtoto kwa mama siku zote akuwe, ulinipa chai we kila asubuhi. Acha nifurahi nikikona ma, acha nijidai nikikona ma. Acha nifurahi nikikona mama, acha nijidai nikikona ma. Nikulipe nini ma, basi naomba msamaha. Nikulipe nini ma, basi naomba msamaha. Nikulipe nini ma, basi naomba msamaha. Wangu ma, nakupa heshima, siyo mshuma, ukawaka ukasima. Wangu ma, nakupa heshima, siyo mshuma, ukawaka ukasima. Wangu ma, nakupa heshima, we siyo mshuma, ukawaka ukasima mama. Wangu ma, nakupa heshima mama, we siyo mshuma, ukawaka ukasima mama.
Sauti ya sila kipaji mia, nikiwa na bampani langu Soweto baba swai. Awae, awae, waspapi for everybody.